DJ Wiz.
Nipe kujua malengo ya huduma yangu timiza na mi malengo ya huduma yangu malengo. Ukiniuliza ni nani aliyekuumba, haukuumbwa baba,
DJ
ulikuwepo. Basi nimejua wewe ndio uliyeumba malengo ya kweli. Nipe kujua siendele kwa njia ya mwili tamanishayo, nipe kwenenda kiroho nikupendeze. Calm down moyo, tulia na yeye tu, atakupa njia sahihi, utafanikiwa. Calm down moyo, mkabidhi yeye kutawale, utajua ya kumalengo utafanikiwa. Nipe kujua malengo
ya huduma yangu,
timiza na mi malengo. Naliona waliovuma kwa kasi yani vuvu, lakini wakajazima kwa ghafla yani pa. Najiuliza, je, walienda bila wewe au la, au kisado chao cha maombi kilikuwa? Najiuliza, je, walikuomba au la, walitumia akili zao, that's why wapo hapa. Naogopa kuja kuteleza zima kwa. Naomba baba nipe kujua malengo, hey.
Wazazi wangu hawakuvipata, nitavipata tu.
ongezeka imani ya shinde majaribu nitafanikiwa kuishi utakatifu nione mbingu nitafanikiwa najua hali ngumu sina kikomo si za kudumu
DJ Wiz
neno la Mungu na mipango yake inadumu kama sio ni dalili na imani utafanya
nilipokuwa sina hapa niliko hali zimegeuzwa baraka zile zote shari nimevuka mipaka mimi niko mbali
DJ
kuna mtu nililalamika iko wapi funguo kafungua nikatoka kanifanya chaguo na ile siku njia ilichafuka linipea fagio nikalipa lipokopa nikabaki o baba 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 o baba
shortcut in a garama. mwanzo walipopanga kifo,
nikavuma
sari ya upepo. Wanauliza siri nini, wanauliza nguvu nini. Nguvu zangu ni wewe na siri yangu ni wewe, na kwenye safina yako nitakata siti ya mbele, sababu mimi ni VIP baba, maana nimekutii baba. Nikuimbie Bwana
nimbe na zaburi,
nikuimbie Bwana
nimbe na zaburi. Haijalishi mimi ni mwema kuliko bado na nijazia baraka Baba, sante.
Haijalishi mimi ni bora kuliko wote, ila wanipa neema na rehema zako, sante. Bila kuimbia Baba,
hata wale wananionea usuda shaba ya omba five iko tuna napa mesimama kozu kona mimi yule vale niko
ipaka
yangu meitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali, hata haters wana shangilia kwa ndani umewa wina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba, mana niko tuli nimetulia unagabaya. Hata wale wananionea usuda shaba ya ombaya, watakotaje mwamba umenifunika ure watataya. Cause I know that you got me where you got me, you got me where you got me papa, you got me where you got me, that's why I never 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 fall in. You got me where you got me, you got me where you got me papa, you got me where you got me, that's why I never, never, never fall down.
Iteleza baba unaniinua, jani tupa wala ujani jutia. Kama ni toba zimejagunia, ukweni kwamba tumenirumia. Mbye kulipa nini kama ungetaka, nilipe jema moja moja. Mana hata ipumzi na yovut, hakuna dola ingetosha.
Na kingine mimi najivunia, saidi ya kopa. Mana niko tuli nimetulia, nagabaya. Hata wale wananione usuda shaba ya ombaya, utampataje mwamba umenifunika kure watataya. Cause I know that you got me where you got me, you got me where you got me papa, you got me where you got me, that's why I never never never, never fall in love. You got me where you got me, you got me where you got me papa, you got me where you got me, that's why I never, never, never fall in love. You got me where you got me, you got me where you got me papa, you got me where you got me, that's why I never, never, never fall in love.
Shukurani zatiririka ndani ya moyo. Napotazama haya ulionitendea, ambayo kwa akili za kibinadamu mimi singeweza. This kind of blessing I never seen before. Ninashukuru kuniacha Bwana, kuniacha Bwana, umenipigania mwana. Tena nashukuru kuniacha Bwana, kuniacha Bwana, umenivusha na mengi mwana. Hakuna kama wewe, tendo yako ya ajabu.
Nyakati zangu za heri tazisubiri, mana si mbali. Japo mazingira yanikatili, nisione fahari, uwepo wangu mahali ndani mwangu.
Nasikia kelele za shangwe, za shangwe, za shangwe,
ya kwamba
city unge geti vipi, ama kweli si kila city ya kuketi. Oh, naomba Mungu nipe hekima ili nijue yaliyo yangu ni yapi. Tena vita ya mafanikio ni kubwa, ila nichunge sana, si kila city ya fa kuketi. Nyakati zangu za heri tazisubiri, mana si mbali. Japo mazingira yanikatili, nisione fahari, uwepo wangu mahali ndani mwangu.
Nasikia kelele za shangwe, za shangwe,
za
shangwe.
na mimi amenizindira
siku wa jana
pande zote. I'm high protected, sina mashaka, yuki nana
juu siku kuja nilivyope sha Yesu wangu kukweleza tatizo
uzima. Glorious God and beautiful. Mwingine wakulinganishwa na wewe Mungu mwenye upendo namna hii.
Ngomakalimoja.com. Download kupitia ngomakalimoja.com.
KBK Music.